Odon kettini dande studio Kalango yamde joy mintaji sapo e jewon ko wittori kibaruji mon e fulfulde komin Omar Hama janganto mbeni ko e kibaruji meden kaltana hande alle bidda bodda ku ko tawa der gallure de njila ki sogeji sigilama der bangeje de dun dawta hande subanon ko gouverneur region Niamey famini dum on nana dum der kibaruji meden non ni mbiye lokotoroɓe mawɓe e fotorɓe ɓe Niger no tawa e ekkintinol ɗum woni dow filla koƴƴanol teddengi lobbi farniɓe tawdaɓe e nawala jabet nder yewtere meɗen pindino altinere fuu o nana ko biyeteɗo Maimouna Gazibo jom andal dow laabi kiite halta hande o haltana dow ɗum woni kawrol jawdi ko wona dow gonga gacce ko dewtere kiite leydi jukkata neɗɗo kor jam hirtema yerno kali ranno mi on e nder ko e kibaruji meden nder balde bittide deni dum woni nguykaaji tetere nimbe e diwtol mu e wadama nder bangerje Niamey godde yeroni no governor mo Niamey wiri fedde hawjine do fi jojjinol hakkilo fukkingo singane nder region ko sogeji fujude mo no tawa hen limti e wide no kuje to sogeji di puddata yilade Isiaka Hassan 40 nani ko wi Diallo Mariama Kenda
le conseil régional de sécurité
fedde tabbintinol hakkilo fukkingo singade der région on fu no andani no kuje burde biddam bondaku golle bonde e hirnyere bura wadede handen jamma e nyaloma sogeji gattama jilo der hubere dem fu gan hebude mosola rafike jeron hakkilo fukkingo wadi nangabe jama mo tawrake gacce fu yo fama tawrabe gacce bendu jarama yeso procureur no wodi bombe dogube wombe no tefe taykake kindu no he horem deni be kebake jama are andinte miden gidi du himbe anda ko sogeji dino he golle mu denne neddo fu faddo koode mudum der nokkuje gom misali der miliaje
la ceinture verte
noni bien gambe dude sembe dst dum won sarusi kawji do jojjina la hakkilo fukkingo der leydi meden Niger to enda asamaka kerol leydi Niger e Algeri kan woni dalila hawrinde wande alkamisare wittinde de to enda chaka horebe ardibe fedde hawjinde do filla dillambe leyde e faware joni horebe ardibe region Agadez nani ko Mahamat Nour Ahmed ardido fedde OIM Agadez wi do filla denagungo Moussa Mamma yewtide makko
bâtiment sera construit et équipé
soudu gonno nyiboyte gollitirde watte der munu ko jewtinto inde nimbe watta dum der ordinateur dum du wallatana kawjaki filla dillambe leyde e yaha warta muy en do kerol der nokure asamaka dem badangal Algérie lewru fu ko watta dillambe ujunaji dido min kepta tokkirobe do kerol leydi Algérie ngara le wuro asamaka to fedde hawjine filla dillambe leyde OIM tawa gam wallitidebe denne dum wadi ko min ballitiran ardibe hawzu ben kambe habbinibe tawabe der nokkure de cuudi di e gollitirde mun ko watta tabe duudal dillambe leyde dum hebi hawjorama no wodir
a ce niveau
noni fahande gam beydude golle golloɓe lokotoroje nder koƴƴanolo teddengi lobbol farniɓe wonduɓe e jabete ɗum woni mana jande ekkintinol gongol e hoore mum ɗo enda nder gallu Niamey ko fedde singade gam wallirde nimɓe far cellal indi tirade forsani ardi noɓe lokotoroɓe mawɓe fotorɓe capanɗe jeegom kamɓe woni no ekkintine ƴuwoyɓe nder régioji jeetati ɗi nani ko docteur Mahamman Sani Aminu horejo fedde forzani on wi forsani wi asuman china
la plupart sont des médecins généralistes et des infirmiers
dudal mabbe fu no loktorobe mawbe non e loktorobe potorbe forsani fedde wonde no hawji sigila nyawtul tawrabe nyaw sukkar beedu no hidinon wallirde loktorobe la soytato be nyawtobe nyaw sukkar beeda ande mu en ko watta be bawi nyawtude himbe no hidira fu be bawa ekkintini du nyawbe ben no gada ko nyawto e pirta ko e mabbe du nyaw sukkar gu leydi Niger limgal wadangal holli ko du mawbe hemre nayo mabbe funo tawra nyaw sukkargu dudal mabbe fudu anda de no tawrangu seni to sadorna hebake ko be gar loktorore den ko be andana
atirir dal les hopitaux pour le diabète
Noni nimbe pele jinganojo bipe leji pe region Tillaberi. Nodi hoko pe habaruji asabe bitido gambate faminde nimbe dolabi. Ndena gukoja di nde region kono rimana fahande gole enyibdiji gonati no wade gambate ale fijo 18 December wado to endan Tillaberi. Kajuni wadi kobie tedo Mariam Kulbali oyeyi Abdul Aziz Hassim jibbo yewtidi mako famini.
La population
mine himbe Tillaberi min kawri gam min kolla metta berde amin do kulle gondi do lawol lamu kawjinu e lawol jawdi di leydi dubi de sappo e jitti ko ete loi de finance e maragal bongal sattungal yabungu labi seria wondunu e mu melgokkel maragal urdinde hore ko waddi satarma yago e bibbe leydi der lawol gotol gol minen kolla metta berde amin do kipiteje gondi no gade der region Tillaberi mo hippiter sakitine wada kana inates alal woranja lewru juin hitane dubbe de sappo e jenay minen tilsina labi dena ko joddine ko hana labi arani joddina din minen chamado he bibbe wurobe be gadda balla mabbe yago e horebe kawjibe fi dena go gandena ko tabbintina der chakantara
e mikintinde di maitre lirwana adraman jingano bibbe leji asawe bitido non Oyofa toenda dai Kenya dumani kasu Tillaberi o doni lebi sappo e didi wadi der kasu chagal ndo yeduno gollal juju gada min taji ni ko yofa kasu o yehi toenda Tillaberi e yettoyde bibbe wuro be nangam be mo wakati o tawano der kasu nani ko wi Abdullahi Mamudu Artube tampi gada min wakati nanga nomi ginanda fu no wombe Tillaberi no kambe kakili heam jamma ila nyaloma ibe dule ya warta kanyu wadi ko ilumburti nomi kasu ngarmi arande fu enda Tillaberi e wide alla yobabe hedda du kona jira nani fande mbien horejo komiti kawjido fila sigila Fijo ledi indi tirango 18 December ngo tupi United ya sapu ejena idu. Wado itengo toenda Tillaberi. Dum Hamidu manembia Hamadu Sule Adamu. Asawe bitido oyehi yeweide. Gwo leji di nongono njara toenda nder galurene. Chagani oyano toenda bandi min Abdullahi Mahmudi yewtidi emako. Oholi weltare mako sane. No futam gwo leji di latori toenda Tillaberi.
Nous avons vu que la Satom
Mingi entreprise Satom no hegolle den ide don du no jaada no hidira fu min gari no kure to himbe joodo nyande batugum gan darude jewtol sogeji den min tawi golle no kure den fuddama min beltinake sannedu do jilaki aminkin min gi idu fa handen ko kalfinabe golle de fu no tini ko watta e gado no hidira e der wakkati bi ado on no wodi be puddai amma are mabbe fu be gardi he majje denne to wadi balde sedda de neddo warti taw nyibdiji din fu burto wak e leydi de Allah jabi du to wakkati on wada fu tawan golle den fu timminama
receptionner dans les délais inshallah
rotab no fedde no jinganore bibbe leydi asawe bitido no wadi batti joda kalem hawtade cuudi hokkoji habaruji pelle jinganobe bibbe leydi suba be der nokkure de dum du do fi are de nanol mun itantake ite jabol ite hawju leydi e kawrol arzuku leydi gollirtedo kanyu wadi ko biyetedo narwa tasaw yewtidi e biyetedo Musa Mamman nani ko hali
L'objectif de cette rencontre
Dalila gadol hawrina amin de woni wadi didde himbe haloobe nane der cekantaraaje de jooda haali misali subaabe ciudi kokkoji habaru golloobe gomnati min gada jooda haale o do hawju leedi e kawrul jawdi leedi gollirteemi mi hii du himbe kullube ko suuli dum e na ko habbi ko e mabbe no wodi du hollube no haani himbe tukkirani do jabol itte dende misali no wodi biudo dum gollire laabi din gonga e gonga ko hawrina amin de dur wonte ni woni himbe ummo titti kino durwa kebana sa dormaji di fu mosala
ki touche le bas peuple
nani mbiyano be sukabe ummatore hemre e chapande njoyo be hore hudo yade hirnange leida afrika ko hawri do nyame jeddi yade jetati lewru juye wakati no hawrinde dental leida afrika ko sambe hawrinde den kan woni wilintide dum woni chakantaraje leida sahel ana sukabe ummatore den do don dur wida ko tawe sadormaji di wonji takol bakaji wonno wadda dum hebane mosola e dow lawol gotol gol don mbiya sukaɓe ummatore hemre e capanɗe joyyi ɓe ɗum woni ɓe leyɗe yasin kolli kono e duro kat sabi ɗum woni saɗormaji ko wonƴi tagol bakaji wonno wadde nder sahel e afrika ɗum heɓane mosala noni mbiya lumaku ɗum woni firtagu gam sonnude ara leydi meɗen niger gam batte allah e fijo wittigo ngo mane mbiyen fijo dental leyɗe afrika ko fuɗɗa go'o lewru yaade jeɗɗi muɗum ɗo enda ñamey mbeeru ni no biyeteɗo ɗo enda ɗum woni madame rabi arzika cinguɗo sigila lumaku ngo wiiri o wi millioji keme jeegom e jeetati kam woni ko sonna nani ko wiru keyato adraman
nder tawika hakkimin gaɗi min bawta faami ko ñawoɓe lumo gon heɓi komin paman ni ko watta hano million ŋiji keme jeego e jeetati kan woni ko ɓiɓɓe lumoɓen hano sotti tiyedde ɓe keɓi noonni ko ɓuri hano soruɗe ɗo kan woni hano kilichi ngam ko wadda fuu sottama kulle gondo ƴurama nder région ŋiji leydi din ko ɓiɓɓe lumoɓen gaddi ɓiɓɓe lumoɓe ɓe leyɗe men ɓaleɓe noonni kamɓen dow bowɓe ñamugo kollol amin ngol kamɓen dow kulle maɓɓe sodama nde min bawta ta faami dimma ceede moɓe sotti amma ɓe men Niger di minen mbawa faami gan ɓe minen andani ɓe
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
en garta e yewtere meɗen pirniɗon ɗum woni kawrol jawdi ko wona dow gonga no gacca noon ko dewtere kiite leydi jukkata neɗɗo woɗi gollo gomnanti fuu mo ronayi jawdi adayi ñamande banki ma fedde gom hokkay ɗum ceede ko no waɗira gurdan caadiɗan ko hujja fuu wala ndeni laaɓal heɓake jomum no wawi jukkede lebbi tati ma sappo kasu no maymuna gose faminiri Balkisa Hamidu
waɗude jawdi law ko hana dow gonga gacce noon ɗe ɗatti hewre e capanɗe tati yaade hewre e capanɗe tati inayi dewtere kiite leydi jukkata gollo gonnati fuu mo ñaami ceede koso lebbi tati faa yaade duuɓi sappo nangete hano nonno goje maymuna gazibo
gaɗol jawdi ko hana nder gonga laabi seedi e leydi niger mo lamba duuɓi a ɗiɗi e sappo e jeɗɗi lewru mars dewtere kiite leydi waddi filla mum ɗatol herme e capanɗe tati herme e capanɗe tati e nayi wakkati ko faamete neɗɗo no tawra e jawdi neɗɗo no fijira jawdi di andana kani hano jom misali a juuju jobdi ma ɓurta ujunaji herme aronayi jawdi e roɓe ma a wala aɗa waɗa lumako amma aɗa waɗa gurnan ko ɓuri millioniji ɗiɗi yaade tati golloɓe gonno ɗon ko ƴoɓe jobdi ujunaji capanɗe jeego iɓe gondi e koreji gonduɓe jawdi iɓe gaɗa gurnan millioniji ɗiɗi yaade tati ɗon neɗɗo no wawi faamugo amma an gollowo potorɗo aɗa waɗa gurnan millioniji ɗiɗi yaade millioniji tati jobdi ma ujunaji herme non hana do ceede dongu goruɗa nane mbi'en ceede banque koƴuɗa ko watta mi waranja
justifie mon train de vie
noye ceede keɓiraɗe ko hana gonga
vous êtes dans une ville
aɗa nder wuro himɓe no andima ko a policiru potorɗo dey aɗa tawra e lore makka indirteka vewit en nonni e ɓaade mawne aɗa fijira ceede gomnati a ƴuway e leñol gonduɗi jawdi a ñamay tombola a hoɗay ñamane banque to ɗon a tunnini hoorema laabi kiite wiide ni a ƴamama teni a jaɓi gacce ɗe gaɗɗa ɗen nonno a notake gonga no aɗa wawa nangede kasu lebbi tati yaago duuɓi sappo ɓe bawa yonnima ceeɗe ɗe ñamɗa ɗen na ceeɗe ɗen ɗon sowe
ɗiɗi
laabi ɗiye isie tokkata ko jaɓa jawdi din e neɗɗo on
tant que vous avez des biens
deni aɗa tawra e jawdi a faddama isie on no dekan jungo dow jawdi din ɗon bani jawdi din a suuɗini deni juujuɓɓe mbiyeyi paamoy to jawdi din woni iɓe bawi ɓe teta jawdi ɗin ɓe connani ɓe gattana kesuwa leydi
vendu et reversé au trésor public
ɗo won to kibaruji meɗe fulfulde tili kirtanto jam hirti